Gospel Mixmaster.
Lifting up the name of Jesus.
Your DJ is chosen.
Welcome to the world of Christian music. It's not just music. It's music that cleans your soul
and glorifies our God.
So get ready to be blessed and fill your soul with music.
It's DJ Divine, the Gospel Mixmaster.
Baba, umechu akuli furahisha. Baba, umenifuta machozi. Dadio, umejua kunifurahisha. Baba, nitakusifu milele.
DJ Divine.
Baba, umejua kunifurahisha. Baba, umenifuta machozi. Dadio, umejua kunifurahisha. Baba,
DJ Divine.
Moyoni, umenijibu kwa wakati isiyodhani. Baba, umejua kunifurahisha. Niliyeitwa laana imefanyika baraka. Nilionekana sifai, umeniheshimisha. Umenipa sababu ya kujitahidi. Takukutukuza Baba, umejua kunifurahisha. Hey Baba,
Baba,
umejua kunifurahisha. Baba Yesu, Baba,
Baba,
umenifuta machozi. Kweli Tadio,
Tadio,
umejua
kunifurahisha.
Hey Baba,
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 nitakusifu milele.
What you've done for me, yeah. The chains and the shackles that held me bound, you have called it all away. Oh, what a life, beautiful life you've given me. Baba, make you work on me for a Baba,
DJ Divine.
It's a piece of food you let
Lazima nitatimiza unichosema. Ukisema ndio, nani atapingana nawe ukisema nimeinuka nani atapingana nawe
DJ Divine 254
jamii yangu ya kungoja kama akira kapanda mimi na kungoja nera nero poja
poja tu baba jamii yangu itapona nera nero poja tu baba washida zangu zitakuma kumara ili tendo ili uhai wakuu kumara ili tendo
DJ Divine
Chineo Biashara kuinuka baba ya itaji neno Umeteka sikio Kwa maumbi ya wenye haki baba Tazama hivi waleo Kwa umini wana kungoda baba Ukisema liyo Nani atapingana nawe Ukisema tumeinuka Nani atapingana nawe Nena neno moja Jami zetu za kungoda Kama akida kama mwana Sisi
Divine, the Gospel Mixmaster, representing Christ Jesus to the fullest. DJ Divine, DJ Divine, play you tomorrow's hits today. Follow him at DJ Divine 254 on Instagram and Twitter.
Nikitafuta kujificha Mimi ina niwe, Yesu niwe, Baba niwe.
DJ Divine, DJ Divine, DJ Divine.
Mungu anainua watu wote, anangalia ndani ya roho yako. Mungu anainua watu wote,
DJ Divine 254.
Anangalia ndani ya roho yako.
Spinlots Entertainment DJs.
Kila siku tukumbioni, tukitafuta maisha bora, tunasahau kutafuta Mungu ni bora. Utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, hayo mengine yote yatafuata. Hey, una mwingine ila niye, kimbilio tegemeo lako niye, umtazamie nani ila niye, Yesu niye,
DJ Divine.
Mungu anainua watu wote, anangalia ndani ya roho yako. Mungu anainua watu wote, anangalia ndani ya roho yako.
DJ Divine.
The Gospel Mix Master.
Yeye peke, hatuna mwingine, hatuna mwingine. No, no, no.
Serving you up with the freshest gospel vibes. It's gotta be God's number one DJ. DJ Divine, DJ Divine, DJ Divine.
Oh, 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 oh
DJs.
Sawa, 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 s zetu sifa zako. Nataka mimi niwe wako, kila nachofanya liwe na kibali chako. Maisha yangu yawe yako.
Asubuhi chakutafuna kuna
DJ Divine
halimaudhui chakuonyesha kuna nimeambia wana hali itakuwa sawa wasilie kasi sitiza muke hazidi kuniombea avumilie na sarenda yote kwako nipoke baraka zako na sarenda yote kwako nipokee baraka zako. Nasarenda yote kwako. Nipokee baraka zako. Nasarenda Yesu kwako.
DJ Divine.
Unikangaze wale yangu. Unikangaze ukamilishe maisha yangu.
Mix master.
Kweli nimechoka, choka. Kweli nimechoka, choka. And this is my prayer.
Follow at DJ Divine 254 Instagram and Twitter.
Suli sema, nikupe mzigo wangu, unibebe mzigo wako. Ni rahisi sana, ni ubebe. Suli sema, nikupe mzigo wangu. Mzigo wako ni rahisi sana ni ubebe. Shida zangu zimenishinda, masaibu yangu yamenishinda.
DJ Divine,
nasarenda yote kwako, nipokee baraka zako. Nasarenda yote kwako, nipokee baraka zako. Nasarenda yote kwako.
DJ Divine, the Gospel Mix Master. Contact 0703-896-127.
Namuka kila siku mime kutafuta bata. Hati mina nyemelesa tingine uwata. Nategemea Mungu, others don't matter. Manana, lega badina. Sitaki kujitegemea nisijenika. Nitegemea wanadamu nisijenika. Sitake kukuwacha nisijenika. Mimi mwana wako nimekusanyika. Angalia Bwana. Watisi wako tumekusanyika. Angalia Bwana.
DJ
Divine.
Ni yako baba. Na ushindi ni wako baba.
Nikumbuke, nikumbuke, nikumbuke.
Una mubariki wengine.
Nikumbuke, nikumbuke, nikumbuke.
DJ Divine.
Nimu mwana wako nimekusanyika. Angalia Bwana.
Angalia Bwana.
Masisi wako tumekusanyika.
Angalia Bwana.
Angalia Bwana.
Angalia Bwana.
Mamangu mzazi
ameshikona makanjo down amelandani anapigwa na baridi yo sasa nitafanyaje zina namba za gavana Sonko sasa nitafanyaje zikia ilipi pare timeja soko sasa nitafanyaje zina namba za gavana Sonko sasa nitafanyaje pare timeja nalia soko.
Oh, Tonight.
Gospel Mix Master.
Fikiri naweza peke yangu kuitisha mali yangu, nikaishi peke yangu.
Niweze kukutukuza wananitenge kwa ajili ya jina lako Baba, wala usinitenganishe na uwepo wako. Mimi Bwana, hey, nimekubali njia zako Baba.
Divine. say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone can wish to see. Follow him at DJ Divine 254 on Instagram and Twitter.
Tega masikio ni kueleze siri ya dege mwenzangu. Sikiliza ni kueleze siri ya dege mwenzangu. Asubuhi na mapema yuwa msifu bwana. Kabla ya kula na kunywa, kabla ya kazi ya yote.
Mbazuka na Yesu.
Mbazuka.
Mbazuka na Yesu.
Mbazuka.
Mbazuka na Yesu. Mbazuka na Yesu.
Asubuhi na mapema, kabla ya kazi ya yote. Piga magoti, inua mikono, pasa sauti yako. Sifu Bwana asubuhi.
DJ Divine.
Amka mbele ya dege. Sifu Bwana asubuhi.
DJ Divine.
Sio mara moja, mimi nilianguka. Lakini Yesu hukuniacha. Kaniinua, kanirejesha.
Master DJ Divine. Follow him at DJ Divine 254 on Instagram and Twitter.
Nilipofika mwisho, neema kanitosha. Nikatazama Calvary, neema kawa tele. Upendo dhabiti, usio na kifani. Asante Yesu, kwa matendo yako. Kanitosha, nikatazama Calvary, neema kawa tele. Upendo thabiti, usio na kifani. Asante Yesu, kwa matendo yako. Asante Yesu, kwa matendo yako ya upendo. Mwisho wako wakati tenga nawe. Sio mwisho wako. Mpe Yesu nafasi akurejeshe. Mpe Yesu nafasi akurejeshe. Kwa neema
Divine.
Mungu wangu anaweza kubadili maisha yako. Mungu
Mungu wangu anaweza kubadili hiyo hali yako. Mungu wangu anaweza kubadili maisha yako. Unakoishi, unachokula, unakolala, Mungu wangu anaweza.
DJ Divine
DJ Divine.
He can save your life. He can change your life. Ooh. He can change everything. Yeah, he's God. He can change your lifestyle.
He changed mine.
He can change your story.
Yeah.
He can change everything.
He's God.
He's God.
He's God.
Nobody
Mix Master.
It's DJ Divine, the Gospel Mix Master.
Usifiwe Mungu, muumba mbingu na nchi yote.
The Gospel Mix Master. On Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Divine 254.